igitabo cy'Imana kitubwira yuko izina ry'umwami Yesu ari izina riruta yandi yose, ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi nimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro.
Na wundi mwama meze nka Yesu uya yinda namba, na wundi wakubutiza urupfu uya yinda namba, izaraza amarira yawe kunebe kunezereza, niwe natoye ngwa njane hose nta wundi uyaye. Hari umusata tunezereza uyayi nta namba, hari nijora tatuzigama uyayi nta namba, yizaraza marira yawe kunebe kunezereza, niwe natoye ngwa njane hose nta wundi uyaye. Hari uwiwarekera muyago uyaye nta namba, hari n'umunyabyaha yohinda uyayi nta namba, yizaraza amarira yawe kunebe kunezereza, niwe natoye ngwa njane hose nta wundi uyaye.
Umwami Yesu avuga amagambo atya ati, nimuze kuri jyewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura.
Tumushime tumuririmbire igume na shimwe, niyazaza sange tumwiteze araza nyakuza, yizaraza amarira yawe bonebe kunezereza, niwe natoye ngwa njane hose nta wundi uyaye.
Nuko bene Data, ndabahubura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe bimaze ibizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, n'ibyo byiza bishimwa bitunganye rwose.